fresh, fresh music production, baby.
Ati real love, si oneka kuma ni vambi, ni vama itaya. Zunga yu one ukankala na yu mmanje, you take it for granted, hey. Imankala na yu si onache. You to realize ni shia yanda kutala.
Wanani sokoneza ni matheti pati. Chipeze chifundo ni chite forgive. Forget the past yapa ni chite receive. Inasokoneza ine ntine olako. Nasichepesa ntine olokwa. Leka ni kukonde usiku na kusen. Forgive me ntine wako wako sen. Forgive me ntine wako wako sen.
Vama kama ati real love si pezeka. Ati real love si oneka. Kuma ni vambi ni vama itaya.
Fresh, fresh music production, baby.